We are self-made DJs entertainment, offering the best of the best.
Lights off. Speakers on. Oh my God, he's back. He's back.
DJ King T, the Vibes Prodigy.
Level control, level control. Sosi delivery, bombe kemikali, mapenzi halali.
Mapenzi legit.
Nilikuanga silali, hapo awali, kanairo hakuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. I keep bend over, ni game over. Wangana sosi mpaka naitisha sosa. Nakulishwa
matamu ya roho.
Naogeshwa
mamu.
Ngoda mbichi navalishwa. Kidogo tu ninyonyeshwe. Dredi zangu zisokotwe. Shingo ni masajiwe. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa. Navutishwa.
Jirani, kwani ni vita ama ni raha gani? Mwingine anasema ah, mwingine anasema kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco, hip load itanifanya niwe ho. Action night, watoto alale by nine. Nikudunge vaccine, leo movie ni ya Shaolin. Vya kikungfu, kungfu, DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku, kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu, moja kwa mbu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kungfu, kungfu, BNM na kungfu, kungfu. Why mama unazunguka kama nyoka anakonda. Why mama unateleza kama mrenda. Lakini nimependa kisi peda vile napenda mix ya broiler na kienyeji vibes. Hebu geuza osheri samakeli vipande moja. Action time,
action night, ufike kwangu by nine. Nimetema Jackson amenyo wa Shaolin. Vita vya kikungfu, kungfu, DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku, kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu, moja kwa mbu nyingine kwa kitanda. Okay, lo manu kungfu.
DJ King D, the Vibes Protégé. Follow him on all social handles at DJ King D 254.
You know
what is. What is. Baby, tumejiseti, we on the halfway. Tukafunga breaky, tukaanza pishana. Asking who is Diana, vip mna Joanna. I swear, tumejibitray. Baby, tumejiseti, cause love isn't here right now. Guess we'll never know. Bali hii story inge enda.
Kulichoanza,
tuje tumalize.
Kinacho kwanza,
baby ziandike.
Punguza drama,
baby zitushike.
Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, miko sawa. Kako sawa, miko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamlo badilishe namba.
Bado wose manga mene psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ngi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my name. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakombana. Lini tutaelewana.
Tulichoanza, kuja tumalize.
Kinachokwaza,
baby, siandike.
Punguza drama,
baby, zitushike.
Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, miko sawa. Kako sawa, miko sawa. Akizile vitu tulipanga. Nishukisha namba. Najuna misi hiki tanda.
Sometimes I know the time, but just sometimes the story.
Hey, yeah, yeah.
Spendi ukitoka za shereke mapema. Uki ni waja solo kwa keja. Spendi ukinito wanga timing. When you whining, bad girl come find me. Bogi ikigo ni dangerous. You missing angaro, ya kusema no no no. Stay close to your phone. Baby you already know.
Kila saa nikilewa, natoanga simu natumia watu pesa. Oh nikilewa, nakupigia simu nakushona kupenda. Sitake jua nikilewa, sitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa.
I think you fell in love too fast. Africa nights and a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. That I'm not your type when you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisi ni kuambie I love you. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Oddy oddy dance to the beat. Apolipo kamatana feels so sweet. Apolipo kamatana feels so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Oddy oddy dance to the beat. Apolipo kamatana feels so sweet. Apolipo kamatana.
We making it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most most bana. I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner. Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise. Nakuna era sip tesi. Napenda album ya chronics. Yuma yangu na jeshi. Nomba niende mbali. Wanakungoje udedi. Wende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blackjack disease. Wifa kidai shopping twende overseas. Madam na gari kubwa let me show my kids. Naziaka juu ya meza wone emblem dadinya. She's kindio stima wacha Ken Jenani.
Keep jogging, keep jogging.
Hey!
rapa kuna era si tesi napenda album ya Isa kama patonge kwanza nani atatupe mkwanja tuli hakuna kitu ya free joy katai kanya bulu style imenda shule tuko high kama shule najua hapo liposha hapa tu ni fry kabla ukule kila dogi kona siku yake napaka maisha tisa ni unfair kila siku kiamka amka na asante fry eloko nayo acha kuti kumpea.
I got Milky Way for blood, evolution in my veins.
King D.
Coming far away, I'm illuminated now, make a move, start the waves. I've been living on my mind for a long time. I had a vision from the first day, won't go sign. Artificially identified way, I'm your future past and present, I'm a fine line. Yeah, I'm a miscellany of this illusion. I am not really here, Robert Intrusion. I don't swim or sink, I just float. I don't need gravity, I just need gold.
Sala, right, sala, sala.
patient mengi sina akili ya ku change idea apo apo nimemng'ang'ania apo apo nimeshikilia na visa korokwino mtaumia na kwa hakika
ikienda wapi kasija kupigia ukinihitaji mitakosaje nafasi sema takukujia I've been asking God for you nilifunga nione mujiza kufungua macho I saw you
down on your knees no wasting time wazazi wajuane family time bouncing baby in the next in line meant to be it was set in time love can hear it's ahead of time honeymoon high the time of your life promise will stand the test of time sadly forever is not enough
na kupenda kama nyama choma soda baridi na kadonat ikiwa nawe mi unona my sukari
na kupenda kama nyama choma soda baridi na kadonat ikiwa nawe mi upona dakitari
Niwera kumbe family Tunzi wera tumbe family Down the aisle with you, come home to you Niwera kumbe family
If you think this song about your girl, then it is what it is, oh If you think this song about your girl, then it is what it is, oh And if I really run her, what I know this is It is what it is, oh Maybe I lice, they should legalize If you feel wine Then I realize, I should look wise No they follow lies, but they no go die We the big boys, and we outside Dripping like ice, and we on side They make a must shine, kill a must wine When she go down, Lula Ice Spice
She like to party late, I don't castigate I just facilitate, her voice activate Congratulate, her life appreciate it Take her appreciate, take her back to me place We start to fornicate, her legs start to the shake Phone start to vibrate, her boyfriend is suspect That they assassinate, I think probably
We are self-made DJs Entertainment Offering the best of the best
Realize, they should legalize If you feel wine Then I realize I solo look wise No they follow lies For you no go die We the big boys And we outside Dripping like ice And we on side They make a must shine Kill them must wine When she go down Lula Ice Spice
All them pull up and play back again All them pull up and go play back again All them pull up and go play back again
times, you know.
DJ King D, the vibes protege.
What else can we do when we're feeling low?
Follow him on all social handles.
So take a deep breath and let it go.
At DJ King D 254.
Shouldn't be drowning on our own. I will still be patient with you, and I won't hold you no. I won't let go. I'll be your love fine tonight. I won't let go. I'll be your love tonight.
Yeah, I love the way your body shakes. Take me to another place. Can't wait if you know one day. We have to make the link one away. One away. We have to love one away. One away. We have to love one away. Yeah. Can't me love the way your body shakes. Can you take me to another place?
Another place.
Can't wait if you know one day. We have to make the link one away. One away. One away, one away. We made the link one away now. Pretty face and your Coca-Cola shape. Number one, girl, you set the pace. Shake it like an earthquake. Shake, shake. Me and you can't hide from everybody. Us two, you alone in this party. You ain't gotta be shy to get naughty. Come rock up and Kingston me, baby. Sweet and fleet. The way you do it, the style is unique. Sweet and flee. The way you do it, the style is unique. Yeah, me love the way your body shape. Can you take me to another place? Can't wait if you know what I did. We have to make the link one away. One away.
Now,
we are not one away.
For them I look for see my flop and mash off. Yeah. Me drop down inna this, me get back up and stand up. Mm. God day on my side inna times when it rough. Mm. Me stand up inna this, up inna.
Yes, I was afraid. I was terrified. No one knows what I really been through, but God stayed by my side. Been through the darkest road every day. I mean, I fi thank God say me still alive. Yet I fail again because me overcome every obstacle we come inna me life. Well, enough of them, I look for see my flop and my shop. Yeah. I'm drop down in this, me get back up and stand up. Mm. God, they on my side in the times when it rough. I'm stand up in this, up in this, up in this. Mm. Them call up me name and mix up me name and tell I what I think. Mm. Them never know if me dead or alive, but yes, the news I bring. Never scary in me chest, me prove I got me worshipping. So me dash and me whole life bringing a new beginning.
Me see the enemy, I pray when them see the new me. Mm. My new life, at this, them envy. Mm. Sit down and I chat and them, I worry about me. My new life, me no see nobody. Boy, no matter what, them can't depress me. Them no like me true, them see God a bless me. All what them a talk, them can't address me. Cause me for me new life, success caress me. Boy, no matter what, them can't depress me. Them no like me true, them see God a bless me. All what them a talk, them can't address me. Cause me for me new
life, DJ King B.
Oh gosh, baby, baby, come back. You know you.
Me Michael Bundy, the dancehall general, and I'm on representing for DJ King D. Follow him on all social media handles at DJ King D 254.
Girl, I'm not gonna lie to you.
Okay.
Me need you right back, and if me see you with anybody, would I fight for you? I saw me need you badly right now. Give me back the loving, girl. Let's start though. The run be much closer. You're out of range, me need you in a mirror. Over, over. Oh gosh, baby, baby,
Haka ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilawi, bidhaa za kujichali tuhali mashauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vibusa wa tauni, wavue mashati mapanti ni kama waoni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa, rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali ya ta. Kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia wadhiju wanatawala industry, na we bado uko uko chini. Kabla jina yako igro jipe miaka kanane, Kalasman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Kole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
We are self-made DJs Entertainment, offering the best of the best.
That's my mommy, no day. My baby, Jack, and the Jack, and my baby, jump on the jump on the jump on the my baby. That's with and the quick and my baby. That's my daddy, no day. I know what they do, me. I don't know what they do. Why do you want to disarm me? Why you want to let that to move? No more. You don't follow me, shadow.
I'm a fantasy lover, goodbye. Na kevona mkulia shamba finger licking his finger licking sweet finger licking juomina uwa uwa demi yako yukuitahani mikwake maua ulikuja nini kwa sahani ni jaba na chua ati soft cut skin na yangu waivaibra na yangu kuwa job shinda mode wa mati na nga inachafka ina nga data na nilong shinda kiki ya maziwa kibra
mode wa ma yeah. Alisema hatu endi mbali hapa ni wapi mzinga ni mbali Modeo mao, alisema hatuendi mbali Hapa ni wapi, mzinga ni mbali
Squeeze me kula kile na die, walai teacher Squeeze me shinda ndani ya ndai nkizu Muka, squeeze ya dila ndio nitanga form na mzu Kusha, squeeze ya dinki chomanga kingdom Sezi chicha, niko so so ahead of my time Wazi nyeka bro zone, and potes yanga time Sezi ya Mr. Mboro, ya text killer time Siku penda mauchu, ya kufloat killer time It's a lie, it's a lie, it's a lie Walai teacher, I'm fine, I'm fine, I'm fine Skute, sika It's a lie, it's a lie, it's a lie Walai teacher, I'm fine, I'm fine, I'm fine Skute, sika Modeo mao Yeah. Alisema hatuendi mbali Hapa ni wapi Mzinga ni ngapi Mdeo mao yeah. Alisema hatuendi mbali
Dancing, he keeps going. and dicks. All your sneaky ways and your little small tricks. Don't you know that we was a player for your men, babe?
All the things that you playing, them are not good to me.
When we met you, girl, you didn't have a penny to your name. So call on me, time to take away all your pain. Know your ex-boyfriend, if that's your thinking. Better stay with the love child, is not the real thing.
Think hard about your principle. The choice you're making for now could be critical. Just remember, be wise when you're choosing. In the long run, it's you who abusing.
It's me and your ex-boyfriend.
Break your ties, break your ties. Put together, make your ties.
Bring your answers and move on to your chest.
Break your ties,
break your ties. Put together,
make your ties.
Make your madawa, sezi kuwata. Kila malu naenda, mina kufuata. So woku kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Yo manza nipigia simu, miata simjuni. Mine kwa studio, tutukwa nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango angi kwa wazo, kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Huku kilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After hiyo, tesi ya mini badu zenambia.
Tugi wewe mambo yako yenda kombo. Yapo ni songe yapo matatizo yako yako ma. Nakuwaga mikwa heri nami inakutakia la heri. Kukupenza misiwezi jamani mpenzi kwa heri.
Ukisikia nafunga ndoa marry you. Menisafisha madoa niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa. Sikio mwenpata sina matata. Jisifi waka pendeza takata. Kwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo rindone vita maji maji. Sito kutenda kutenga sito kujaji.
Naomba sana naomba dua. Nisije zingua nobody. Nobody. Nasema sana wataongea, wazidi umbea, but nobody.
Unadhani umefika mwisho juu ya stress na mahangaiko. Na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people.
Utuweka kwa kona.
Unadhani umefika mwisho juu ya stress na mahangaiko. Na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people. Wakadinali avoid those people.
Ukiwa na stress usijinyonge.
Tafta mtu mkae chini mbonge.
Lazima tutafines. Sisi sio wanyonge.
Leo mahangaiko lakini kesho mafanikio.
Awote
furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Aye, yo. Unaona nikiwa roga tu, nikiwa shika tu. Pia miu kapitia tu. Ni mwana mamangu, akiwa mgonjwa. Najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression. Najua vile na feel. Ama testimony kama nimekuwa poa. Buda pia utaheal. Kitu muhimu ni peace your life. Kukapitia ni part your life. Na send good energy your way. Bad energy stay far away. Hello, smile kidogo, punguza stress. Aye. Hello, smile kidogo, smile.
Aye. Aye. Aye.
from feet. Like you wanna chase what you don't see. But some days you feel like you're floating up high. So how about you try this time? Lifting up your head and sing what more than I see, there's more inside of me. Just lift up your voice and say, Dita Jari Kuchena Kesho Dita Amka Ufyana Nisonge.
Soap made DJs.
Some days I know that you think of surviving, but you sleep and wake up and don't feel like
fighting. Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatu koloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix shenga kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix shenga kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mi natisha, simu zina ring kila siku tuko busy na shingo zina blink yeah. Na ishi dream ya shina kiwa young na mindo tunadim yeah. Usulize kai gari na space, kuna drink unaharibu kieka chesa. Tumasides from Kalesa, utatesa, haina pressure. E, ikwe mwaka kushika mita USD. Nikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunauna kwa vision do ujue mi. Na nzanga kani show na mwisho KJZ. Na kumba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manate zo vitisho zao sisiki. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Nataka joto la Sudani mama. Nataka niende nawe Nairobi mama. Nataka joto la Sudani mama. Nataka niende nawe Nairobi mama.
Bring it Havana, Haba Warabe Uganda. Mutungi na bana. Can you handle my banana? I can kill you, I know. Do you need some panado? Do you want some more? Kwa bedi ya ukorido.
Itividia quest. Itividia quest.
Akata. Fine girl from Nairobi. Can you be my one and only? Have you ever loved somebody? It's like you're waiting for Monday. The baby call me, no. Please understand. What in a one? What in a gilba? What in a one? What in a gilba? What in a one? What in a gilba? What in a one? What in a
forever, even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait. My mind is confused, baby. I don't know what to do, baby. I don't know, baby, I don't know. Nakurela viki changa, mamutko viki vanga. Senzi nawenda murela viki ansaza. Iyo turiku mge
Sip on my alcohol.
chuti Mbira jose na muhisha Na mukatira achizi minzira Akundana nuwa mukundaka None nguru kundurga wagara rohanye Kandi ya mge yeko pyesa rukurela nye Je, je, je Uye Nangi yeka munda mbuki yeko mukunda He said no wala Uye Dawona nzaba kunda Kunda, ona mwese mufite gahunda Umenjaga guteza gahinda Ngira mgiru kumbigenza Ese mori chiko mwese mbakunda Ona mwese mufite gahunda Nanu mwenjaga guteza gahinda
Sometimes niko rise niji risky Leto vraya tanki kosa nanome kwa mungu Wapo walo waini tosa kisa sinafungu Nakumbuka long time limekuwa hard time Kabla udani toa kwa ukungu Mwisho ambiwa maneno shazi Mwisho ambiwa misina hazi Uka ambiwa mimi jambazi Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji
Mwisho ambiwa
maneno shazi Mwisho ambiwa misina hazi Ukaambiwa mimi nyambazi Kapelo mapenzi na
badika ni Penzi langu kweli baby nipe tu Na ukini kuta nimelala unakuja juu Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu Na ukini kumbatia moyo unadunda po
TV, that one don't mean nothing to me. Don't need a shower, oh baby, I need a freak. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's not enough. Jump my banana, one side I lie, there's no stopping up. Go shopping up, fuck that.
If I go, no, I don't. Red cross, don't follow. With Danny Mujakova, as you are champagne in my boy. city boy. Oh yeah, ke demo. Oh yeah, ke jello. Oh yeah, ke love. Oh yeah, ke oh yeah, ke oh yeah, ke. Mama Sheba, come back on. Take me the start to the paragon. Start to the halagon. Cause you know some my people they collect on. Ogulo magbawo, as I hit in on us, make me my yamo. Now I be my father's son. Cause you know say I come from Potako.
Hear the music,
that's why I'm a
jago.
Start to the dance, I'm like I do. Con it a lago, I go show you say bounce and the lago. Cause I be city boy, and I say day for the street and they give me joy. Lambo give me boy, put them on some Jesus and I'm not religious. Hold on up.
Meu
pai
colou
a
dor.
Meu pai não falou. Meu tênis muito é como. Azul é champanhe bambu.
Say pull up, you know what I mean.
The jams are hot, cause you got a smoking hot DJ.
Hot DJ.
Hot DJ. Behind the booth.
DJ King D.
I did no vex for me. Say I never call you since. But I hope that you are well. I hope you're my character. Every day I had a prayer for you. Make you a bar, God bless you. I never forget. See my shoulder, make you rest upon me. You know I got you, now me be your friend indeed. The money don't show now, I don't keep some for you. You know go so far, cause anything I get now for me and you.
Before you call it, I'll answer.
balo kijana baro baro Mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho Nenga kona sura na madiambos jambos Kam ni kupigishe riba za kanayo Mambo kujitepa weta tesa meza Kuru pressure setan kujiweka Tunameta sosi nego kwa nature Ketchup kupepeta goti na piga bega Bega Prakata sakata yon kola Rada na kama tena mkemba Kichapa lazmo na kam tena Kichapa sana kaza mpenga Zabula sejidi maiki Wakati yo kama chii story ji Kuwa huku kama di
Malo 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 One by one Yupi ya mangu kote chan Done Isha jipa bila takutan sana die Dollar timi kuwa gafan na muliza na itwa nani anadai nite an An cheki indo plan Mam kuna mali nenda kuperform Calm down down kuna form Hey kana ina majori sabe na jiform City kama pasa pasa
Pasa pasa
Kama pasa pasa
Pasa pasa
City kama pasa pasa
Pasa pasa
Kama pasa pasa
Pasa pasa
City kama pasa pasa
Pasa pasa
Kama pasa pasa
Pasa pasa
City kama pasa pasa
Pasa pasa
Kama pasa pasa
Pasa pasa
So mini big man siskele huni zangalewa Na niko fixa na finya bazu tanchorea Na nasafisha na piga luku tanmezea Sipigi miss pass na cheki unikanerea Na uki design na design Nikani muembe na recite kwa hii site na mea pembe Cheza zote tic-tac-toe Unakauni bamba sana kakitipito City kama pasa pasa
Pasa pasa
Kama pasa pasa
Pasa pasa
City kama pasa pasa
Pasa pasa
Kama pasa pasa
Pasa pasa
City kama pasa pasa
Pasa pasa
Kama pasa pasa City kama pasa pasa
Chemi chemi za uongo Story za japa ndo tingi za upongo Ngo bebe kawa letiki za kamongo Bari bari bara bara bana maringo Niko na pesa kushinda babako Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni
Niko na pesa na niza babako
Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni
Lifika jiji nkaputana na budako Wakanyambia kani vako Wapendagi za mamako Kisiri siri tukaputana kwako Ni click click bang tuju ya kitanda chako
Hamna jela nini mnate Seka nini unali Pamadeni na pochi yako Miaka ni ishirini uko Chini sitini na neti unatubunjia mkongo
Ulini paka chance na nikapita nako Lipo nipiga intro siku ya introduction Ana ni finance na school fees zako Alini peyanga info kaza yesi babako
Unapenda wa baba hune watoto wako Kwa huruma, wancho, na kwenu pendu kamu wanuma Pesa ukute Kenya, te Kenya sana Werudi ukapune wa baba wa huruma Kushinda babako Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni
Kukura pesa
Like a disco, cocky sweet, she a sucky like a disco. Me like a freak, I coulda never, ever, ever. Tell me
never diss yo. Anytime, anywhere, anything go. Spanty and your fucker that you into. Me top freak, I coulda never, ever, never. So me coulda never.
Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it. Me love when you suck, me cock is sloppy and stiff.
Girl, say she woulda take a fuck of my wife. Pussy clot, what a dirty type of life. Adopt me like, adopt me like, adopt me like. Me never hear that singing on the mic. We touch your road, I'm fucking up the place. You know we charge, got the liquor, never chase. Charge, got the liquor, never chase.
Kindy.
And a dip so. Dance up in a your belly like a disco. Cocky sweet, she a sucky like a kisco. Me like a freak, I coulda never, ever, ever. So me woulda never diss.
Now, hello. Hear this.
Rated in a public. When you wind me a rabbit, really got girl, yeah, me beloved. Me love girl, where you freak, yeah. Question, what you doing this weekend? You no have AIDS, pussy clean, yeah. Still I use condom, so you no breathe yet. Bicycle girl, bicycle pedal. Bicycle girl, bicycle pedal. Bicycle girl, bicycle pedal. Bicycle girl, bicycle pedal. Do all your ride cocky, girl, you get the gold medal. When it act like fire, where you warm up the kettle. You're no shy girl, babe, why you a rebel? And a long time, me a old gal, it's like Leonard. But put it down for your goodie. Bust your bag, not Louis. Little most get your pum pum ruined. Your mother asks what me doing. Your daddy want know how me do it. Full up your mouth with the fluid. And that you don't stink on a sewage. So me treat you like the queen that you is. Bicycle girl, bicycle pedal. Bicycle girl,
DJ King D the Vibe Protege. Follow him on all social handles at DJ King D 254.
Turn to a crime scene.
My hands, your wrist, my heart. Awe kuna, ni kuna, kuna. Ni kuna, kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una, ni kuna, kuna.
Kindi.
Ni kuna, kuna.
Nipe ni kupe. Come to the dance floor, babe. Leo tuna fesa, fesa, fe banga. Ama tuta do it your way.
Do me, you go under my face.
So now she step into the clubhouse.
Clubhouse.
See how the boys them a drop down.
Drop down.
And all the ladies just they holla say,
holla say.
Them no no say what holiday. If you don't so you take a busy making all the fall.
No the fall.
This not a song for the dancer. The way you move your body, girl, it be like say,
it be like say.
You no no say what holiday. Now the way where you they do the things you do.
Oh.
It be like say you get plans for me and you.
Oh.
If I put it on you, you put it on me. What
oh.
a man can do, the woman can do so. If you do me, I do you. Man, no go vest up on the dance floor. Man, no go vest, touch me, I touch you. Man, no go vest,
you say.
Man, no go vest,
I say.
Man, no go vest,
if you do me, I do you. Man, no go vest, step on the dance floor.
Man, no
so
go vest,
so won't you give it to me?
I go give it to you.
So make you give it to me some more.
Yeah.
Some more. Get that city to me, to me.
So make you give it to me, give it to me.
Get that city to me, to me.
So make you give it to me some.
You want some? Come get some. Self-made DJs entertainment, offering the best of the best.
I dey hear plenty scores,
yeah.
Say they no believe us,
yeah.
When I got the bless us,
when I got the bless us,
them out the sharp like scissors. Say they try their best to the pressure me, but I live my life as ain't nobody. I live my life cause peace of mind is underrated, though. That's why I'm patient, though. Cause I know my time is now. May nobody wind me up. Peace of mind is underrated, though. That's why I'm patient, though. Cause I know my time is now. May nobody wind me up. So far, no good. Every day I'm up to something. So far, so good. I'm up and grateful.
Myself on good because I'm no name.
his feet under. Follow no road, he don't cut my sandals. Kelly, now your back with the cussy quanta. Oh, Kelly, me a reason you. Kelly, me a reason you. I know fi they deceive you. I know fi confused. I go give you love times two. Give me chance, make I finish you. But she say, oh no, that's the way you they do me so. He the ginger body and so. He the ginger body and so. And I say, oh no, even if you won't leave me.
Girl in the whole world just twerk, 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 twerk. Melissa just twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk. Boom boom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianian, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, 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 ay, twerk. Mathematical calculation, division, is a pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na Jamaican, elephant, of ukui, and no implication. Atubagui to Copan, African, Makex, na kimbiza na imetoka Japan. Saying in a feature white, Nikon Dania Nissan. Kiyomoka ni chukubi matwenge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian twerk, Afrobeatian twerk, South African twerk, Amapianian twerk, Kenyan twerk, Genge twerk.
Kalina ni instigate. Wanna die bank, na mi CBK. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. Boy, when I go, hey, I draw home.
Lete kinare ni kuseti ye kifuaka, lete kinare ni kuseti ye kifuaka, lete kinare ni kuseti ye kifuaka, na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kuseti ye kifuaka, ni bado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala, na muda unashtuka mpaka unasistama. Nani hapa ako na lighter jo, mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama Baka nizo jomras, na kijaba nimegeuka krimino. Nipate rubisi irori nilika slow, sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo, alafu hapo kando mnakohoa ay nini bro. Lete kinare ni kuseti ye kifuaka, lete kinare ni kuseti ye kifuaka, lete kinare ni kuseti ye kifuaka, na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kuseti ye kifuaka, lete kinare ni kuseti ye kifuaka, lete kinare ni kuseti ye kifuaka, na zikishika sana utapeli na bado. Ah, wacha araka chiki ukikuja apa weni takataka. Yo,
DJ King D, the vibes prodigy.
Ilibidi ni okoketo ni washe jiko. Siko kwa kanali tiju niko rizo. Ulimi bado rize risasi zipo. Mistari bado kali na mizani zipo. Silabi simpo kama A-E-O-U. Rudia mara twice A-E-O-U. Kati chingi za calling na cha impromptu. Subiri usichizi ini in two fingers in the sky. Kunja gumi to the side.
two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. See on gumu ku decide to surrender to this lie. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
The beat got to drop too. Checking if you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kabit kaki drop too. Chicken if you come through. So follow if you want to.
Una shida gani?
Good morning jirani, salamu gedu chabure.
Una shida gani?
Kudanganya watu natoka na viki.
We.
Utaacha lini mambo ya kiki? Hata kwenye ugomvi unakosha biki. Au badi riki, au wambi
na riki.
Nasikia walisha towa na posa. Laza chini chini unapanga kumtosa. Kila kukicho unalia na mwamposa. Na unajua anawapanga kina lusa.
Una shida gani? Una shida gani?
Plan A, B, na C.
Plan A, B, na C.
Jina KRG.
Jina KRG.
You're the one who hate me, mata sikufikiri.
Wala sikufatili.
AM to PM umeka, ka. Kula kulala kujaba ja, ja. Kesho unalia lianja kwa mitaa we jamaa na jana ulikesha ba. Skia. All I need is one mic zigidi. Naongea na Wakenya wanisiki. Naongea na serikali uchumi nizi. Kwenye inchi eh.
Una shida gani? Yeah.
Haya maisha hayataki utani. Haya maisha yanataka ramani. Vipi unachoma majani, unasoma gazeti gani? Mbona utoki msalani huko ndani?
Kuna shida gani?
Unapiga simu ungi.
Kuna shida gani?
DJ King D the Vibes Protege. Follow him on all social handles at DJ King D 254.
Abani kani kaka, na mimi nanisikia. Mzima wa afya, mama Mungu anasaidia. Toka ulipotuacha, moto tena sitiwa. Bibi pressure, pressure, na yakatangulia. Bado tukombe, ulale salama pema. Chapa moyoni na tukuduku, natamani kusema. Niseme, zile mali usia, usutu usia, tulikawa salama. Tuwena, zote tukampatia, tushwe ndugu na wama. Ila, tuwena kaka, amebadilika sana. Yenisha blake bizu wa leo, sio yule wa jana. Natamani ungemwona,
zule.
Japo ungemwona,
zule.
Kidogo tungemwona,
zule.
Ungemwona.
eti sijo kaniweka benji kanimaliza
kanimaliza wana
kamtoa mtu kafara kwa mganga apandishe nyota kwenye dita aswed itagimaa saa krimu eti ana Facebook password anaomba omba watu simu Indu Clan my den umade al shoko mtata kulipa madeni nando bingwa wa kukopa.
Oh my god.
Wendo sabe Wendo sabe Wendo sabe
Segundo
Wendo sabe
Gondo
Wendo sabe Wendo sabe Wendo sabe
Desol Kabir
Wendo sabe
Indu BA
Wendo sabe
Ube num Firafuba
Wendo sabe
Ube si Marabei
Wendo sabe
Ube num Pi Hotel
Wendo sabe
Debi Nye Suke
Wendo sabe
Gite Zuba Yaba
Wendo sabe
Dewele Suke
Wendo sabe
Gite Suba Mama
Wendo sabe
Da Boba Ayuz
Wendo sabe
Ube Masa Kerem
Wendo sabe
Galurwa Fi Dubai
Wendo sabe
Tarawen Fi Godele
Wendo sabe
Dezola Katniza
Wendo sabe
Darawe Lucha Tan
Wendo sabe
Dewele Toronto
Wendo sabe
Yao Nyaka Munaz
Wendo sabe
Wendo sack Wendo sack Wendo sack Wendo sack
Segundo
Wendo sack
Gondo
Wendo sack Wendo sack Wendo
sack
Sudanie, I have a surprise for you. If you want remix to be out tomorrow, I want to see your hands like this. Let's go left.
There's all the wheel, Kabir wa wheel, Bakulu kati, Galabuta wazir, Ume jafi kalab, Ume indu tajir, Ume jibini abadai, Ume indu sarir, Beola little sin, Waya liza gali, Druje bika mafi, Nazgazbutu kusiko,
Segundo,
Wendo, sack,
Gondo,
Wendo, sack, Wendo, sack, Wendo, sack.
John Frogger, that Gondo sacked.
DJ King D signing out. Subscribe to my YouTube channel for more awesome mixes.